Uo bwennyamivu obugenda bweyongera buli olukya kuva mu bakulira ekitongole ekirondoola n'okulwanyisa ensaasaana y'akawuka akamukenenya mu Uganda ekya Uganda AIDS Commission olw'omuwendo gw'abaana bagenda bazaalibwa nga balina akawuka akamukenenya ogugenda gweyongera buli olukya okusinziira ku alipooti yafulumizibwa ku nsonga y'akawuka ka sirimu mu mwaka gwa 2024 yalaga ng'abaana bazaalibwa nga balina akawuka akamukenenya abazaalibwa mu mwaka ogwo baali bawerera ddala 1470 era ng'abaana bano bazaalibwa ereki ekikulu embeera eno neyongera okutakoza emitwe abakugu mu nsonga y'okulwanyisa akawuka akamukenenya. Dr. Nelson Musoba, Director General wa Uganda AIDS Commission agamba omuwendo gw'abaana bano okutuuka okulinnya kyava ku bakazi abakugenda nga bazaalira mu bamulerwa nga bano nno tebalina bukugu okuzaalisa abakazi ab'engeri ng'eno naddala abakazi abalina akawuka akamukenenya era omwana bwe yazaalibwanga kyalinga kyangu omwana ono okukwatibwa akawuka kano.
There is still a considerable number of children born to HIV. In the 2024 report we saw that 4,700 children converted, born of HIV positive mothers became HIV positive. And that shouldn't happen because we have the means to stop it. If a woman goes for antenatal, she tests positive and she started on treatment and follows the instructions of the health worker and delivers in a health facility and continues to do what the health worker has told her during lactation, they should produce HIV negative babies. But that's not what's happening. We saw a number of mothers getting infected even when they were previously HIV negative at the first antenatal. They get infected and then they drop out. A significant number of HIV positive in our study together with the Minister of Health, we found that a significant number of HIV positive women were not delivering at the health facility. They are either delivering with traditional path attendants or with a caretaker at the home level. We know the risks of not delivering in the hands of an expert because you're giving opportunity for the virus to move from the mother to the baby and also during lactation.